福，无助加在那苦福沙口，无助无度你也无压苦涩蚂蚁下也吐容大卡起伏，
无助加在那苦福，
无助加在那苦福沙口，无助无度你也无压苦涩蚂蚁下也吐
你托呀蚂蚁，
你托呀蚂蚁也写洒洒，你做呀妈鸡也写洒洒，
你做呀妈鸡也写洒洒，
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 你做呀妈鸡也写洒洒。
Hallelujah, Hallelujah. Una kiu.Na roho mtakatifu, najua umejazwa, but you need more. Yanyua tu mikono yako tu. Yanyua mikono yako tu. Roho mtakatifu, say.
Roho mtakatifu.
Uwepo wako
Uwepo wako
Utufurikie
Utufurikie
Na utembee pamoja nasi Bwana
Na utembee
Oya magaraba sharaba sasa
Roho mtakatifu Utujaze
Na utembee Bwana pamoja nasi
Na utembee
Alafu mwambie Bwana mito ya maji
Mito ya maji Yeshe sasa
Mito ya maji
Mito ya maji
Haya yawe maombi yetu wote wa Tanzania kwenye mahali haya
Mito ya maji Yeshe sasa
Kanisani Roho mtakatifu say
Roho mtakatifu
Utujaze na nguvu zako
Utujaze na nguvu zako
Oh,
utuhudumie
Uyaguse maisha yetu
Utujaze uwepo wako Bwana
Utujaze
uwepo
hallelujah, hallelujah. Inua mikono yako tu, inua mikono yako tu wakati huu. Mwambie Bwana tuzame kilindini mwako. Tuzame, tuzame kilindini mwako. Nizame kabisa kilindini mwako. Maswali mengi, siri ipo uweponi mwake. Anasema siri zake zi pamoja nao wa mchao. The secret of the Lord are with those who fear him. Hakuna ujanja, there is nothing uweponi mwake. I alone, Jesus, nikae kwenye uwepo wako. Nikae hapo tu. Help me Lord to stay there, to stay there. Yako mambo mengi around me, but Lord help me Jesus to stay there. Just to stay there.